Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Waishatu akadomu radio yacu viewe akadomu.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu cyumweru gishize ikigo cyita ku bafite ibibazo bya autisme mu Rwanda cyateguye ibiganiro by'iminsi itatu bigamije gusuzumira hamwe uburyo bwo kwirinda umunaniro wo mu bitekerezo mu gihe hari byinshi bisaba umuntu gutekereza cyane. Iki ni kimwe mu by'icyo kigo cyita ku bantu bavukana ibibazo bya autisme mu Rwanda giherutse kuganiraho. Byari bigamije abantu b'ingeri zinyuranye, ariko by'umwihariko harimo ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga cyangwa se uburwayi bwa autisme. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye Madame Rosine Duquesne Kamagaju, washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Autisme Rwanda. Turagaruka ku byavuzwe muri ibi biganiro no ku bibazo bya autisme mu Rwanda, icyo kibazo uko kifashe n'ibirimo gukorwa. Madame Rosine Duquesne, ndagize nti mwiranwa amahoro. Yego, turaho ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Ye, mu kanya turareba uko ikibazo cya autisme kimeze mu Rwanda n'icyo ikigo mwashinze kirimo gukora, ariko reka duhere kuri ibi biganiro nari mvuze haruguru hariya muheruka gukora mu cyumweru gishize. Kuki mwasanze ari ngombwa? Byari bigamije iki?
Murakoze cyane. Biriya bigiye twabagize byinshi tatu twabiteguriye ababyeyi abana bafite autisme hano mu Rwanda, ariko n'abaturuka ahandi bashoboye kuza. Twateguriye n'abandi bumvaga ko hari n'icyo kiganiro baje, ariko cyane cyane kuba kugira ngo turafashe turaganirize, kuko buriya iyo ufite umwana ufite autisme ntabwo biba byoroshye. Bisaba ingufu nyinshi z'umubiri mu bwenge kwita kuri uwo mwana. Burya rero umubiri winaniwe nko mu mutwe haramanirwa, n'umuntu adasigira neza, umuntu ahora ahangayitse afite ibintu byinshi atekereza, nabyo umubiri ukeneye cyangwa umutwe ugira umunaniro ukabije usaba ko tubawitaho. Icyo kiganiro rero cyangwa ikiganiro ababyeyi n'abandi bantu bose baba bakeneye kuganirizwa, kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe cyangwa umunaniro wo mu mutwe ugabanuke.
Birumvikana ko ibintu byavuzwe mu minsi itatu ntabwo dushobora kubihinira mu minota cyangwa se isaha imwe dufite, wenda ariko umuntu yakwibaza ate se umuntu ubana n'ibyo bibazo uko wa undi yavuze ati ubutabuzi yabwita ubumera ko ari we ubuzi umuru hafite ko abari ubuzi uko ananirwa mwatanze ubwenge ki cyangwa se uwuhe muvuno wo gufasha umuntu uri nko muri icyo kibazo kuba yagerageza kuruhuka mu magambo make ushobora kugira nk'icyo wabwira abateze amatwi y'ikiganiro cy'icyo inama mwabagiriye
awazi na maniru wa fite ali umuguri wa fali mwumutu wa nuhandi kuwela mwumutu mwa mabu sababu mwana kuwa mwana kwa mwuzi mwuko vifali mwuzi mwishi mwuzi vizia ndiwe kutiyama zimisi katu chanecha mwukili anze kuvuga ufe otizmi mwichi mwuzi wa mwuzi wa kwa otizmi mwichi ufumi mwabifa tamogute kwa mwawanza mwini kuko otizmi hakurikiyeho ibiganiro byari biyobowe na Albert Gakwaya abaganiriza ku babyeyi baganira ku byo babamo barasangiza ababyeyi bari aho n'abandi bantu bari baturutse mu bindi bigo kuko ntabwo ari abafite abana baba bafite bisaba bitabira ibyo biganiro hari n'abandi bari babikeneye kandi barashe isangira rero kuganira no kumva inyigisho no kumva uko umuntu akwiye kubyitwaramo byafashije ababyeyi n'abandi bose bari bitabiriye ibiganiro benshi batashye bumva ko bafite byinshi bavuga ati ibiganiro mwaduhaye bigihe biradufasha biratwubaka turamenya uko dukwiye kubyifatamo no kumva ko hari umuntu ukumva kandi akakugira inama nabyo birafasha ngo kigeze twese twayivuyemo twese twaravuye kuko burya ari byo yumva umuntu ariko nawe ugakirira mu bibyo biganiro bituyivuye mu biganiro abandi batanga mu ndetse muri experience umuntu atanga hazamo ndetse gupakaza experience mu byo yavuga ku bifu wenyine ubundi yamubwira ati byari bimeze gutya natwe byagenze gutya ndetse ntangiranwe n'agahinda cyangwa n'umubabaro ahubwo akagira icyizere akava azi ko ibyo acamo hari bandi babiciyemo kandi babiciyemo neza hari ibisubizo ku kintu cyose rero nacyo bitwa ibiganiro byagize akamaro ku babyitabiriye cyane kandi tuzakomeza gutegura kuko bifite akamaro kenshi ariko ku babyeyi n'abandi benshi iyindi ni imibyeyi yafashijwe n'icyo n'umwana afatwa neza kuko mama cyangwa umupapa ataha nawe yumva afite inguvu afite imbaraga zo gukomeza kwita ku mwana we no gukorana n'abandi bashinzwe kwita kuri uwo mwana
wari uvuze uti twatangiye dusobanura autisme icyo ari cyo aho rero nari navuze ko ndi turi buze kuhagaruka none reka dusubire aho ngaho n'ubundi nk'abateze amatwi ikintu kiganiro wabasobanurira autisme ni iki
autisme na mu bundi ni isomo rinini ariko umuntu yabivugaho kuri bike autisme irangwa n'ibintu bitatu icya mbere ni ibibazo mu mivugire y'umwana cyangwa umuntu mukuru umwana ufite kenshi dusanga ashobora kugera imyaka ibiri itatu ine cyangwa no kuzamuka atarashobora kuvuga mama atarashobora kuvuga papa cyangwa naho yaba avuga akavuga ibintu nk'uko abibona atarishyize nk'umuntu mukuru ashobora kuvuga ikintu ako ntakivuge nk'uko twebwe abatari abawutisi ivuga twavuga harimo diplomasi ariko bo nk'umuntu mukuru yagiye kubivuga akivuga uko kimeze ko adaciye hirya no hino abana bato rero twakira kenshi baba batavuga bafite ikibazo cyo kuvuga babumva ariko ntibavuge wanamuhamagara ntiyitabe ukagira ngo ntiyumva kandi yumvise iyo mivugire cyangwa communication nicyo kintu cyane gihangayikisha ababyeyi kuko kuno umwana ukamuhamagara ngo mama cyangwa ngo umuhamagare papa murumva namwe nk'ababyeyi yari ibintu biteye bibabaje bihangayikisha ababyeyi cyane icyo ni kimwe ariko bivuze mu nshamake kuko iyo havuze kominikasiyo mu isomo ryose ikindi icyo bita imibanire y'umwana n'abandi imibanire y'umwana ni ko akunda umwana usanga atazi gukina n'abandi usanga atazi kugira urugwiro yabona na papa na mama yaje ntiyerekane ko yishimye cyane ngo agende abahobere nk'uko abandi bana bose bagira cyangwa yabona abashyitsi kugira ngo ntababona abandi bana barimo barakina ukabona ntabyitayeho ugasanga kenshi yibereye ahantu he mu nguni ye adakina cyangwa akinisha akantu kamwe cyangwa ukabona abantu ntababona ari mu isi ye bavuga ko ari mu isi ye ari muri mondeye icyo ni icya kabiri icya gatatu ni imyitwarire ye byitwa comportement twebwe comportement mu gifaransa imyitwarire ye ni wa mwana utamenye gukina utamenya gukinisha ibikinisho utamenye ubona aguma agenda akubagana yurira cyangwa se naho adakubagana akabona arigunze araguma ahantu hamwe ntabwo aritunze bitajyanye n'imyaka ye usanga ni wa mwana kenshi yakasha n'igikinisho nk'imodoka nta gukinisha nk'imodoka ukabona arareba nk'amapine gusa ukuntu azunguruka ariko nta gikinisho nk'abandi bana ukuntu bakina ukabona bafite ikintu kreativite mu mutwe wabo cyangwa se kenshi usanga n'umwana bagira n'ibibazo mu kurya cyangwa ukuntu aratoranye cyane bagira utuntu nk'utwo ibiro ni ibimenyetso bikuru n'ibyo bintu nari mvuze byerekana ko umwana afite sinye za otizi ibyo bintu bize tukubonye ngo umwana wose ashobora kugira ibyo bintu ko ari izo sinye uko ari eshatu ushobora kugira kimwe ushobora kugira bibiri ushobora kugira byose ariko ikindi rero ikindi nabwira abatwumva ntabwo iza nyuma umwana avuka ayifite umwana avuka na otizi ntabwo otizi iza nyuma hanyuma kugira ngo abantu bajye bibaza ngo baramureze ngo cyangwa hari umuntu wamugiriye nabi aya umuntu umwana avuga afite ubutizi
none waru tanze izo ngero uko ari eshatu nta nubwo ari ingero n'ibimenyetso bigaragaza ikibazo cya autisme umuntu avukana umuntu ashobora kuyivukana ku rugero ruto undi akayivukana ku rugero runini biramutse ari uko bimeze bipimwa gute umuntu yamenya gute ko uyu muntu afite 10% bya autisme cyangwa 100% bya autisme
ikintu rero iyo babiho baragira igipimo cyangwa diagnostike nibyo otizime ziratandukanye cyane hari otizime nyinshi kuko n'abafite otizime bose baratandukanye nta mwana usa n'uwundi n'uwose aba yihariye no kumufasha biba byihariye ntabwo bose bafasha kimwe kugira ngo umuntu amenye degre cyangwa igipimo hari byinshi umuntu areberaho kuko hari ibyo bavuga ngo otizime na trouble associé ni ukuvuga ibintu byishamikiye kuri otizime hari igihe umwana ashobora kuba afite otizime akagira ibyo bita deficience mentale cyangwa sinzi ukuntu umuntu yavuga mu kinyarwanda hari igihe umwana ashobora kuba afite otizime akagira epilepsi ariyo bita igicuri hari igihe umwana afite otizime akagira troubles alimentaires ari ibibazo mu kurya hari abandi bagira ibibazo mu kuryama mu gusinzira hari abandi mbese ibyo nibyo bita troubles asociye mu kumva ibintu byishimikira kuri otizime ibyo byose rero nibyo bituma haza kuza nivo y'iyo otizime kuko hari ibyo bita otizime iri severe ni ukuba ikomeye yayindi irimo deficience mentale andi irimo utundi tuntu twinshi twishamikiraho tugatuma wa muntu ufite otizime afite n'ibindi bintu byinshi biriho afite nk'uko ugasanga no kumwitaho biragoye bisaba ingufu nyinshi ariko uko bimeze kose uwo mwana bamwitaho kandi akanawe akaba akagira ubuzima bwe bukabagenda neza iyo amwitayeho. Iyo ni hari donc hari ibicevere, hari n'indi iri moyen, hari n'indi iri hagati na hagati, hari n'indi izindi nkeya, ariko izo zose ziratandukana bikurikije na bya bindi byishamikiraho bikuriye ku ijuru nk'uko bavuze bose batandukanye kandi badahuje izo filime cyangwa twuble. Niho rero umuntu agenda muri diagnostic y'uwo mwana yongeraho ikintu cyihariye kuri uwo mwana ukizeye ubukana bwe n'ukuntu umuntu yamwitaho. Ntabwo rero umuntu yavuga ngo uri hejuru cyane cyangwa uri hasi cyangwa iki, byose biva kuri ibyo bintu bishamikiyeho. Iyo umwana afite otizime biramenye ata ikintu gishamikiyeho, atari nta gicuri cyangwa ibindi bintu, biba byoroshye kumwitaho no kumugorora no kumukurira tumuvana muri rafi ya otizime umuntu amujyana munsi yacu.
Hanyuma se mu by'ukuri otizime ntabwo navuga ngo kuko wavuze ko umuntu ayivukana, ariko imvano yayo iterwa n'iki? Ari ibintu bishobora gutuma umwana uri mu nda yagira ikibazo cya autisme, cyangwa hari se uburyo mu maraso y'ababyeyi hari ibintu bishobora kuba birimo byagira uruhare mu kugira ngo umwana avukane autisme? Bigenda bite?
Kugeza ubu umubyeyi ufite utwite umwana yirinda nk'uko umubyeyi wese akwiye kwirinda inzoga, kwirinda ibintu byose bitari byiza ku mubebe nk'uko abaganga cyangwa abandi bantu babishinzwe babivuga cyangwa babihanira ku bamama. Hari ibindi kuri umuntu ufite umwana uvukana autisme, ntabwo umuntu yavuga ngo byatewe n'ibi, kuko ibintu byose byagiye bagira bigaho. Hari bigeze kuvuga amavaca, hari bigeze kuvuga amapesticide, hari abandi bigeze kuvuga, bavuze ibintu byinshi, ariko kugeza uyu munsi nta na kimwe kirashimangikiwe cyangwa kiraba konfirme, kiremezwa ngo bavuge bati ni iki gitera autisme. Nubwo tuzi ko hariho jene bigati konfirme, ariko nayo ntabwo itera autisme yonyine, kuko iyo ufite iyo jene ntabwo iza yonyine ngo itere autisme. Hariho ibyo bita facteur d'environnement biza kwapiye kugira ngo uwo mwana azaze agaragaza autisme. Ibyo twe kugeza uyu munsi nubwo bakibikoraho cyane bashakisha igitera autisme, ariko ntabwo kiragera aho bavuga ngo ni ikintu gitera autisme. Nacyo gituma nta muti cyangwa nta kintu kivuga ngo hari vaccine ya autisme cyangwa hari umuti wayo. Kugeza uyu munsi nta muti nta vaccine, kuko hataramenyekana neza igitera autisme.
Niba nta muti, ni ukuvuga ko iyo yivukanye biba birangiye, ubana nayo kugeza uvuye ku isi, cyangwa hari uburyo abantu bashobora kuguta, hari ibintu bishobora kukunganira ku buryo yagende ikiremo ukagira imyitwarire nk'iy'abandi?
Ntabwo umuntu yavuga ngo ko umwana avukanye autisme ngo birarangiye, oya. Uko autisme ni nk'uko umwana aba abona ibintu mu buryo butandukanye nk'uko twebwe tubibona. Nicyo gituma uyu mwana umuntu agiye kumufasha ni ukumufasha kumwigisha ibya bindi atazi, ni ukumwigisha kuryama, ni ukumwigisha kunyamira ku gihe n'umwana udasinzira neza, ni ukumwigisha gufungura, ni ukumwigisha kujya kuri planete, ni ukumwigisha ibintu byose uwo adashobora kwiyigisha kuko atazi kwigana nk'uko abandi bana biga bakura bigana abandi, niwe ntabwo aba abizi. Nicyo gituma niyo hoba cyangwa niko kazi k'umurezi ugiye kumwigisha amufasha. Niba umwana atazi kuvuga ukora ibintu byose kumusinyira ukoresha ari metodoloji ukoresha niyo kumusinyira kugira ngo umwana azabashe kuvuga, azabashe gukomunika. Naho umwana yaba atasohoye ijwi ashaka gukomunika akoresheje amafoto akoresheje ibindi bintu umuntu yaramwigishije kugira ngo ashobore kuvuga icyo yifuza kuvuga akomunike. Donc iyo umuntu yavukanye kuvugana utizi ntabwo tumureka ahubwo tubareba ese wa mwana ikibazo afite ni ikihe, ni iki kimufasha, tukamwiga iyo tumwize rero tumenye inkiko zishobora kumufasha. Ntabwo duterera ngo ntabwo umubyeyi yavuga ngo umuhungu yarayivukanye ntacyo twakora, ahubwo ni ugushaka ababishoboye ababyigiye bakamufasha. Nuko nabivuze nta muti nta kintu na kimwe umuntu amuha kereka kuvu umuvura nk'uko wavura undi mwana wese. Niyo arwaye inkorora mukomezera inkorora, niyo arwaye umutwe mukomuvura umutwe, niyo arwaye mu nda mukuvura mu nda, ariko ntabwo umuntu avura utiza. Umuntu aragorora niba wa mwana, kuko hari abana benshi tubona bagira ikibazo cyo kujya muri toilette. Ikintu ni ikintu gihangayikisha ababyeyi, kubona umwana ageze ku myaka y'itanu acyambara ibintu bimufasha kugira ngo ye kwiyanduza. Icyo kintu cyo guheraho kugira ngo umwana nawe cyangwa n'ababyeyi baruhurirwe n'ukuntu umwana yabaye afite isuku atakibyikorera. Ngo ibintu byose ni ukubimwigisha, ntabwo rero twamutereraho. Kandi ibyo byose bigerwaho, ntabwo ari uguca umugani, ni ibintu bigerwaho iyo umwana bamufashije neza, ari bakoresheje imitegereje igenewe abana bafite ubutizi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Madame Rosine Duquesne Kamagaju, washinze akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo Autisme Rwanda. Reka noneho tunyarukire ku mirongo ya telefone twakire bamwe mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika bakurikiye iki kiganiro. Duhere kuri Samuel Mwanafunzi, muraho cyane.
Ego maro noro cyane.
Uherereye he Samuel?
Jewe merereye muri Kenya.
Ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo?
Ikibazo nari mfite kuri ikibazo cya autisme.
Ego.
Ese iyo umuntu ahuye n'icyo kibazo ni ibihe bimenyetso ashobora kwibonaho, cyangwa se ababanye kumubona bakavuga ati iki kibazo ni indwara ya autisme?
Twari twabaye nk'ababivuga mu ntangiriro z'iki kiganiro, sinzi niba wari wakurikiye, ariko reka ndeke umutumirwa agusubize.
Ego.
Yabazaga ngo ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwa autisme? Nzi ko hari ibyo twavuzeho kare, ariko wenda mushobora kumusubiza.
Murakoze cyane koza twayivuzeho, ariko tubisubiremo. Harimo ibibazo by'imivugire y'umwana. Umwana ushaka kugera imyaka itatu, ine, itanu no kuzamura, ataravuga papa mama, atazi gusaba amazi, atazi kuvuga nshaka amata, ndetse atazi kumenya ikintu na kimwe ariko yumva. Ikindi ni imibanire ye n'abandi. Ubona umwana arigunze, umwana ntazi gukina n'abandi, umwana ntabona papa na mama ngo yishime. Ni ibintu nk'ibyo ugasanga harimo akantu katajyanye n'imyaka ye. Icya gatatu ni imyitwarire ye, ugasanga ntazi gukinisha ibintu, umwana ukubagana, n'umwana ugenda ukabona ntaguma hamwe, akaguma umuntu umureba akaba ari unanirwa. Ndetse ibyo byose ugasanga umwana ukuntu yitwara ntabwo bijyanye n'imyaka ye. Inzi niba mwabyumvise.
Ndahamya yuko yabyumvise hariya ku buhanga bw'ibyuma, bambwiye yuko bamurekuye, ariko ndumva yakurikiye icyo mwamusobanuriraga. Mu kanya naringiza amatsiko yo kwibaza, nti hari igihe abantu bavukana ubumuga bwo kutavuga, ariko ukabona afite aratyaye, arakoresha amarenga, ariko agasobanura ibintu mu buryo ashishikaye, ubona ko rwose uretse kutavuga mu by'ukuri nta kibazo afite ibyo kutavuga byaba bifitanye isano n'ikibazo cya autisme byo bimeze gutyo bitandukanira hehe abaganga bashingira kuki bemeza yuko uyu muntu nubwo adashobora kuvuga nta kibazo cya autisme afite
yakoze cyane hari abana bamwe bagakoresha yicuye niko umwana dushatse kuvuga kuko ari igihe nubwo aba yumva kuvuga bikamugora gutomora ijwi bikanga niho navuga ariko dukoresha amafoto kugira ngo umwana ashobore gukoresha amafoto cyangwa ashobore gukoresha amarenge ariko cyane cyane twebwe dukoresha amafoto aho bitandukanira umwana ufite autisme nubwo atavuga aba yumva nubwo atavuga agatomore ibyitaza byumva n'ukuri akerekana ko abyumva nk'uko navugaga kare umuntu ashobora kumuhamagara ntahindukire kandi yakumva ariko hari abandi bafite ikindi kibazo nk'uko batumva kuko ari antikape y'igitekerezo ariko bo abafite biratandukanye kuko hari n'abaje batavuga ariko bikazagira aho bakavuga bagatangira kuvuga ibintu byose kubera habayemo kwa kubitaho dukurikije dukoresheje ama metode dukoresha kugira ngo twite kuri abo bana ikindi nuko nkuko nkunda kwivuga kenshi ababyeyi kenshi baravuga ati arasuzugura cyangwa ntiyumva abana bafite autisme kenshi usanga baraciye no kwa muganga ngo babanze barebe ko nta kibazo bafite mu gutwi iyo rugiyeyo basanga ho nta kibazo umwana afite ni ukubera wa mwana nk'uko nayobwiye uko bumva ibintu uko babona ibintu n'uko barayagesha cyangwa uko bitabira ibintu perfection yayo icyo kimwe nuko twebwe tubikora nubwo nimuhamagara atitaba ariko twebwe iyo umuntu akuhamagara avuze n'izina ryawe ataguhamagaye rihindukira bo rero icyo kintu baba bagifitemo ikibazo ni naho rero kenshi abantu biroze kugenda wasanga atumva ntaho bihuriye yego harimo mu bihugu bimwe bajya bakoresha amarenga kugira ngo bafashe abo bana mu kugira communication ariko twebwe hano dukoresha amafoto kugira ngo umwana azavuge kandi duharanira ngo umwana azavuge iyo byanze naho ni gake byanga nubwo bavuga make ni duke ariko bakazavuga iyo byanze naho dukoresha ya mafoto na bwaga kugira ngo icyo ashaka cyerekane akoresheje ya mafoto
reka noneho ubwo dusoje ibyo gusobanura ikibazo cya autisme uko giteye reka noneho unyemerere dusubire ku kigo Autisme Rwanda inkomoko yacyo nuko waje kugira igitekerezo cyo kugishyiraho ibyo bintu byaje bite kubera iki wumvise ko ari ngombwa ugomba gushinga icyo kigo
ndibaza yuko ntabwo nkiri muto navugaga ngo nzakora muri autisme kuko nange ntarari nzi ariko nagize amahirwe yo kubimenya ngeze mu gihugu cy'ubufaransa aho nabaga nubwo ariho mba nyuma nza kugira amahirwe yo kuza gukora hano mu Rwanda nza guhugura abantu bakora mu bigo byita ku bana bafite ubumuga icyo gihe niyo naje mfite sosiyete yo kwigisha kuri autisme nyuma yo kubona impamyabushobozi yo kwinjira cite de Lyon mu Bufaransa nkamera neza igihe kinini nkorana n'abana bafite autisme na experience ntagije kuza gukorera hano no guhugura ndetse hano rero mu Rwanda nasanze autisme itazwi kandi nanjye nabona ari nshya ko autisme yari iba mu Rwanda kuko nanjye nayimenyeye mu Bufaransa ndetse mu Rwanda rero nasanze ihari rero nsanga kandi abantu batayizi ihari muri 2010 babagaye kuko nasanze kutayimenya ntabwo byatumaga n'abana badafatwa neza ndibuka ko nakoranaga na Dr Nasso Nyakwigendera na Gasana Nduba nibo twakoranaga icyo gihe bose bari bafite inshingano bari bafite akazi ko kwita kuri abo bana no ku bantu bafite ibibazo by'ibyo bya handicapu nibo twaganiriye ati dukore ikintu dufashanye dufungure ikintu n'abavyeyi benshi barabisaba kuko ntabwo nta shuri ryari rihari ryafasha abana. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ariko nafatanyije n'umuryango wanjye n'umugabo wanjye n'abana tubyigaho kugira ngo inshuti ziradufasha. Hari benshi badufashije nk'iyo tukiri kumwe nka Kayumba Mishe baraje dushyira hamwe tutangira iki gikorwa muri 2014. Kibitangira abantu baravuga bakireka ntawe ukizimye mu Rwanda, nta y'ibintu ntaho ngo bihaba. Ariko twatangiye dufite abana batandatu, ariko ubu tumaze kwakira abantu bamaze kwisuzumisha hano ni benshi, bamwe na 500. Abantu tumaze kwakira ni benshi bararenga 100 baza, abandi ikinegereza ni uko harimo bamwe bamaze kugraduatinga, bamaze kujya mu mashuri asanzwe, bakurikira amashuri neza. Harimo umwe uherutse kujya muri secondaire, nawe yatangiye mu mwaka wa mbere. Ibintu bidushimisha kuko kuva muri 2014 dufungura tugiye tumaze imyaka 10 dufite ibintu byiza twakwishimira, kubona abana bamwe barateye imbere, kubona abana baje bakavuga bavuga, kubona ababyeyi bishimye, kubona umubyeyi wishimye akagira amarira y'ibyishimo niwo musaruro ukomeye dufite. Kubona abana baje batuvuga z'amakuru tukumva bigenda neza mu mashuri ni ibintu bishimishije cyane. Kuri byo iki gikorwa nabo dufatanyije ni nka contribution cyangwa ni umusanzu wacu twadutanze ku gihugu, batubwiraye ku gihugu dukunde twifuza ko dutera imbere, niwo musanzu wacu wo kwita kuri aba bana bafite ikintu kuko twabyigiye tubifitiye ubushobozi, tutari abantu baje bakora ibintu batize cyangwa batazi. Turabizi kandi ni cyo kintu twumva twakontribuye hano kuri iyi. Ntidukorera gusa mu Rwanda, dukorana n'ayandi masosiyasiyo yo muri Afurika nk'ayo Cote d'Ivoire, yo muri Congo Brazza, muri Congo Kinshasa, muri Burkina, yo mu Bufaransa n'ahandi. Tuzakomeza gukorana nabo, ntidukora twenyine, rero dufatanyije n'abandi kugira ngo ikibazo cya autism muri Afurika nacyo kimenyekane kandi cyemerwe umuti.
Mukanya uvuze uti ngeze mu Rwanda nasanze autism itazwi, ubu ubona byifashe bite? Bona ko mu Rwanda hari ahantu haba hari iki kibazo abantu bataragisobanukirwa cyangwa bamaze gusobanukirwa ikibazo icyo ari cyo?
Nicyo mu Rwanda ubu ngubu ababyeyi niyo babonye umwana afite imyitwarire itameze neza bihutira kujya kwa muganga, kandi ubu kwa muganga presque hose bamaze kumenya sini za autism, ku buryo nubwo amashuri ataragera ahantu hose ariko ari abaganga ari n'abajyanama b'ubuzima, kuko nabo hari aho tumaze kugera duhugura abajyanama b'ubuzima, bamwe bamaze kumenya autism, bamaze kumenya ibimenyetso byayo. Noneho mu Rwanda kuko abantu benshi bakurikira ama reseaux sociaux, bakurikira ibiganiro bigenda bitangwa hirya no hino kuri iyo TV, abanyarwanda batangiye gusobanukirwa rero ku kintu cyitwa autism no kukivuga iyo habaye ikibazo ku mwana barabimenya kare, kuko tuwakira nk'abantu bavuye hirya no hino, dufite nk'abantu bimutse bamaze gutura hafi yacu kugira ngo abana babo bige. Ubu ikigenda navuga ko igisigaye ari gushyira amashuri ahantu hose kugira ngo umuntu ntagire urugendo ajya ku ishuri kugira ngo umwana w'umuafurika ashobore kwiga.
Reka twakire Pro Robert ikaza mu kiganiro muri Isanga.
Alo,
uherereye he Robert?
Emerereye Ingozi mu Burundi.
Ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo?
Cyari igitekerezo nari mfite ku icyo kiganiro, gusa mwo subiriramo kuko muri aka kanya sinari ndi hafi y'iradiyo.
Oya ubwo ntabwo wakurikiye rero niba ntabwo twasubiramo ibintu twavuze mu minota 35 wende we wabonye ku mbuga zacu ariko ntabwo ikiganiro cyose ntabwo twagisubiramo ngo bikunde ariko urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
umunsi mwiza aho mu Burundi
ndire no kuba ingozi mu Burundi ingozi
yego Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa ni Madame Rosine Duquesne Kamagaju washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Autisme Rwanda niwe turimo kuganira mukanya Madame Rosine uravuze uti umusaruro wa mbere tubona na marira kubona marira y'ibyishimo y'umubyeyi abonye umwana we ashobora gukora ibintu atagakoze aho ngaho muri Autisme Rwanda mu byukuri mukora iki iyo babazaniye umwana nk'uwo mumufasha mute mukora iki bitwara igihe kingana gute
hano dukora ikintu kibanza kugira diagnostic y'umwana wese iyo tukamureba tukareba ikigiye kwimeze kuhagaze tukamenya icyo dushaka kumukorera kugira ngo tumufashe mu kwiyongera atere imbere tukamugira gahunda ye ku ruhande hanyuma tukamwigisha mu kumwigisha dukorana n'ababyeyi ababyeyi n'abapasiyoneri bacu turakorana icyo gihe rero umwana iyo amaze kugera hano turi kuri kimbere uko ameze nuko ndayobye bose baratandukanye dukurikije uko ameze tumushyira mu ishuri runaka niba avugije akoresha icyongereza tumushyira mu ishuri ry'icyongereza niba akoresha igifaransa mu ishuri ry'igifaransa ariko ntibibuza ko bose biga izo ndimi hanyuma ubukurikirana azamira kuri cya kintu kigoye cyane cyane ari kujyana umwana kuri toilet ngo amenye kujya kwiga kuri toilet yonyine ariko icyo kintu kugiheraho tukamufasha kugira ngo abe ndetse abe otonomi hanyuma ikindi dukora cyane ni kugira ngo umwana yige nk'uko undi mwana wese yiga niba ari muri materinere ariga materinere akurikiza gahunda ya materaneri kandi tumuvura cyangwa tumwigisha bya bindi byateraga ikibazo bituma adashobora kwiga mu ishuri risanzwe ese bimara igihe kingana gute nta byose biva kuri nyirawutizwa y'umwana kuva twatangira umwana umwe niwe waje amara amezi atatu atangira kuvuga abandi barashobora kumara umwaka barashobora kumara imyaka ibiri bashobora kumara amezi atandatu bashobora kumara n'imyaka aho bose bakimaranye imyaka itatu yavuze hashize imyaka ibiri n'amezi ane atangira kuvuga biza gutyo ariko hari n'abandi bavuga ariko bakavuga bya bindi twabajyana mu mashuri asanzwe ikintu tubigisha byose tuba dushaka ngo tugire inkwijo tubajyane mu mashuri asanzwe bakomeze bize nk'abandi bana kuko twifuza ko bazabaho neza muri sosiyete isanzwe bagashobora n'ushobora gukora agakora naho yaba akora akantu gato ariko akagakora kuko nta mwana ushobora kuba ngo nta na kimwe atakora muri izo kapasite zabo rero zitandukanye ni icyo tubaherekezamo ni icyo tubafashamo kugira ngo bakigereho yewe muri mu kwa karindwi no mu kwa munani twagize ibintu byo kugira gucapa cyangwa kugira penshi kugira amatabure abana bagize amatabure meza cyane kandi kuva ku muto kugera ku komeje ku mukuru ndetse barabikoze kandi babikora bishimye nk'uwo tutari tuzi ko ashobora kubikora arabikora kubera twamushyize mu mwanya we tukamushyira akabikora mu gihe yumva ko ameze neza ndetse hari ibintu bagenda bimutangaza ugasangaza ibintu byinshi natwe tutari tuzi ko ashobora gukora rero murakoze amatabure dukora ibintu byitwa amatibe ibintu bimeze biriho penshiyo batacyeho bikamera nk'urumuri tubishyira mu mazi ikarongi nijoro byamuritse ikiyaga biba byiza cyane twese twagize motion kuko twarabeze tuti ibintu byakozwe n'abana bacu twese twabigizemo uruhare ubu bwiza bw'ibyo bintu bakoze nako abana bacu bafite tubabaye hafi tukanabafasha bashaka gukora n'ibirenze bakora ibintu byiza cyane kuko ubushobozi n'ubwenge bwabo burahari bisaba juste twebwe ngo tube hafi yabo kugira ngo ibyo bintu babigereho muri make navuga yuko ntabwo navuga ngo bimara umwaka cyangwa ibiri hari n'ibimara imyaka myinshi hari n'imyaka tumaranye imyaka itandatu ariko aho yavuye uko twamufashe nuko ahageze ubu umubyeyi wawe witwa ki ni gushima Imana kuko ameze neza abiga kandi mu gihe gito nawe azaba ageze mu mashuri yandi agiye kwigana n'abandi bantu.
Radio Ijwi ry'Amerika dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Cyril Muvunyi ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro amahoro muraho neza.
Ikomera cyane. Urahagana hehe?
Nitwa Gutyo ndi mu karere ka Kayonza mu Rwanda. Kugira ngo mbashimire kuri uwo mutumirwa mwatuganiye no kuri iyo nsanganyamatsiko yo kuvuga aho hanyuma nagira ngo mbanze uwo mutumirwa mu Rwanda abana bafite ikibazo cya otizime barimo kwijanisha barimo kuri kangahe ku ijana hanyuma se nk'abana ku ijana abana nk'icumi bo ku ijana mu bana bavuka ni bamwe bahura n'icyo kibazo. Ikindi nagira ngo mbaze umwana umuntu wabaye wagize ikibazo ubona mu mikurire ye mu gihagararo ashobora kuba nda mutima wenda bitarimo neza nuko kuba no kuvuga bitara bidakunda ariko ubundi mu gihagararo mu mikurire umureba ubona yuko akura hanyuma ikintu nari numvise ni uko nubwo wenda muvuga ngo ntabwo ibasha gukira numvise yuko nk'aho abana babazanira batavuga bigeraho noneho no kuba bavuga bakavuga numva yuko no kuba no guhura n'abandi bana nabo ubwabyo hari icyo bishobora kuba byabongerera kuruta uko bashobora kuba iwabo ababyeyi babo bashobora kuba babaheza mu gikari bakabafata ukundi kuntu kutari kwiza nyinshi ariko numva yuko no kuba babashyira mu bandi bana bakabasha kubona abandi bana bakabasha gukina n'abandi bana n'ubwo ndaho byaba bitameze neza bitewe n'impamvu kwabo numva yuko no kubahura n'abandi bana nabwo ubwabyo ari ikintu gishobora kuba byabongerera cyane ko umuturirwa avuga yuko ari ukurya ari ukuryama ari ibintu byose nyine bisaba kuba byakwigishwa nagira ngo abashe kuba yatubwira nyine kuri iryo janisha ry'abo bantu. Ikindi yatubwiye yuko atari abizi yabimenye ari hanze ariko se abifashwamo leta hari ikintu bimufashaho ubundi ibintu kubikora n'ibintu bitoroshye ari bisinzi leta hari ikintu imufasha cyangwa se yaba afite abaterankunga bashobora kuba bamufasha muri ibyo ngibyo. Murakoze cyane.
Urakoze Cyril Muvunyi, ugire umunsi mwiza aho i Kayonza.
Ego namwe ibihe byiza.
Madamu Diken.
Murakoze cyane. Ndumvaga bivuga nabi ariko hari ibyo numvise yabazaga porcentage y'abagabo bafite otizime. Ubundi urimo kutubwira ko umuntu umwe ku ijana aba ari afite otizime. Iyo urebye rero abantu bari mu gihugu tukareba turashobora gusanga dufite nk'abantu ijana ibihumbi ijana mirongo ine bafite otizime ariko ntabwo twagendera kuri ibyo gusa kuko iyo habaye diagnostike iri aprofundi cyangwa iri aprofundi umuntu yabona na benshi kuko hariho abantu bashobora kugira otizime ariko ntibiboneke cyane bakazajya babona ko yenda ari umuntu wirata cyangwa ari umuntu utavuga ari umuntu umeze gutya ntibamenye ko ari otizime afite. Imibare rero ntabwo iramenyekana mu Rwanda ihamye kuko statistike ntiziraboneka ntabwo kugeza uyu munsi nta statistike dufite tugendera kuri uwo mubare wa APOFA wa OMS. ikindi kuvuga ko abana usanga hari ikintu cyabyerekana muri fizike ye cyerekana ko afite autism. Ubundi umwana umwakise kugira ngo ni ubumuga bw'ifizike cyangwa iki ubumuga bw'ingingo arashaka kugira autism. Afite autism nko kuguma umuntu ntatwe ushobora kugira ibindi bibazo, ashobora kugira imiryango ikatse fizike, ashobora kugira izindi ndwara, ashobora kugira ibindi bimubuza kubaho neza, ariko umwotise ntabwo aba afite ubumuga fizike. Ukuvuga nabyo hari igihe umwana ashobora kuvuka akageza imyaka ibiri avuga, ariko wenda kiri za utizime zitabonekera mu kuvuga gusa, ariko hari indi ya myitwarire nayo irimo. Iyo umwana atitaweho rero neza akenshi agera ku myaka ibiri ugasanga umwana atangiye kwigunga mu byombi yavugaga byose bigashira bikagenda, bikazasaba ko bongera kumwitaho kugira ngo barebe ko yongera kuvuga. Kandi yaravugaga ngo ataha mama avuga utuntu twese nk'abana b'imyaka ibiri, ariko yageze ku myaka ibiri n'igice bikagenda neza. Ibyo birabaho cyane ni ukuvuga ko baba batarabonye izofimi zawo kinini imbere ngo bamwiteho hakiri kare. Ikindi nanone ko nibyo utumye ntikira ntikira, ariko urashobora kubaho ugakora ukaba umuganga, ukaba umukontabu, ukaba mekanisi, ugakora akazi kari ko kose ushaka ufite autisme, kugira utumye ntibibuza gukora cyangwa kuba integre muri sosiyete. Igituma tuyitaho ni ukugira ngo tubereke ukuntu biga babaho baba muri sosiyete, rero ibereke imyitwarire ya sosiyete yacu tubishaka, kuko bo baba twe tuvuga ko bari mu minsi yabo, bari muri monde yabo. Nuko kubitaho ni ukugira ngo nyine bamenye ukuntu bikomporta, bitwara minsi yacu, bamenye ukuntu bahura n'abandi bantu, bamenye uko bitwara. Kenshi abantu bafite autisme bagira ikibazo cyo kugira inshuti, kuko bakazi gushaka inshuti icyo kintu bakakira. Mwavuze ngo guhura n'abandi byenda byabafasha no kugira ngo bavuge, guhura n'abandi ni byiza, ariko guhura n'abandi abo bandi batabumva ngo bamenye ikibazo bafite, ngo bamenye niba hari icyo bavugije cyangwa bakoze nibo bahohotere, kuko nicyo gituma kenshi dusanga abana babahisha mu mazu cyangwa bakabakingirana, kuko iyo basohotse sosiyete irabakubita, sosiyete irabwira ya majambo atari meza, bakababwira bya bindi bitari byiza, none ugasanga ababyeyi barabahisha mu nzu kugira ngo bakomeze kubahohotera, kubagirira nabi, kuko ni umwana w'umutima cy'umuntu atakusubiza neza, aba atavuze byose arabyumva kandi akabibika. Ibi rero kubajyana hamwe n'abandi ni ukubajyana ariko bari kumwe n'umwafisa, niko twebwe tubikora. Iyo umwana agiye kwiga ahandi tujyana umwafisa umufasha, tugira gukomeza kumufasha kugeza igihe umwana tuzabikenera, cyangwa ubona ko umwana amaze kumenyera ikirenge n'irenge. Nk'uko mwabivuga twe tubikora nka inclusion, kumujyana mu bandi ni kugira ngo yiyintegere, yiyinclusion kugira ngo mu gihe kizaza azashobore kubana n'abandi nta muntu umuri iruhande. Leta hari icyo idufasha? Iradufasha, iradufasha kuko dukorana na minisante, dukorana na minisiteri ya education, dukorana n'abashinzwe abana n'imiryango. Tudakoranye nabo ntabwo twashobora, kuko ni ibintu bisaba ubushobozi, ibintu bisaba gushakisha abo baterankunga cyangwa abafatanyabikorwa, abafatanyabikorwa bibaza tudakorana n'inzego z'igihugu. Leta mu kudufasha idufasha cyane muri sansibilizasiyo kugira ngo twige imenyekanishwe hose mu myigire y'abana, minisiteri ya edikasiyo turakorana cyane kugira ngo turebe icyo umuntu yakora kugira ngo abana bose bagereho izo serivisi, kugira ngo abana bose turebe ukuntu bazabona aho biga mu Rwanda. Indi niba nashoje ibibazo byanyu murakoze.
Yeah, ndumva ibibazo yari yabajije byose wabishubije, ariko bitumye ngewe ubwo nibaza ntinkurikije iyo mibare wavugaga. Mu byukuri umuntu yavuga yuko ikigo mwashinze cyaba kigifite inzira ndende yo kugira ngo kibe gishobora guhangana n'imibare umunsi nk'ubukangurambaga bwabayeho, wenda abantu benshi bakaba basobanukirwa ibyo bintu. Mubona ikigo uyobora gifite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kuba cyakwakira abantu bangana gutyo?
abarimu n'abandi bantu bose bahura n'abana kugira ngo aho umwana wose abonekse afite ubutinzi ashobore gufatishirizwa mu karere cyangwa aho atuye. Ibyo nibyo gisubizo kirambye aho kugira ngo abantu bose baze mu kigo. Ibyiza ni uko bafashirwa mu mashuri aho bari, bakaba bafite abarimu bahugukiwe cyangwa bazi uko bakwita kuri uwo mwana. Tukagira n'abandi bantu abajyanama b'ubuzima b'ubu bamaze bamwe mu bice bimwe aho tumaze kugera bamaze kubimenya, kandi turategura noneho n'ikintu twagira application izafasha kugira ngo umuntu wese cyangwa umubyeyi ukorana n'umujyanama w'ubuzima azashobore kumenya ibimenyetso hakiri kare kugira ngo umwana afashwe hakiri kare. Ibyo bizadufasha kumenya statistiki ntabwo twabikora twenyine nk'ikigo cyihariye, ni ikintu gikomeye gifashwa na leta na serivisi za leta. Tugerageje gukorana nabo nk'uko dusanzwe dukorana nabo kugira ngo izo statistiki zizaboneke. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi ikigo ni ikintu gihenze cyane kwita kuri uwo mwana, kwita ku babyeyi, kuko buri mwana umubyeyi cyangwa famiye kugira ngo uzajye mu kazi kugira ngo bitwara amafaranga, bitwara ingufu muri mu bushobozi muri kicihari ibintu byose mu buzima bwawe bwose hazamo ingufu, zisaba ingufu nyinshi, imbaraga nyinshi kugira ngo umwana amwiteho.
Mu bahe nk'abaduhereza icyerekezo cya Autism Rwanda, ibyo mwifuza gukora mu minsi iri imbere, ariko se mbere yuko dusezeranaho icyo wabwira abanyarwanda ubutumwa wumva watanga ku kibazo cya autism ku banyarwanda bose, baba abafite abana bafite icyo kibazo, baba nabandi wenda bafite abana badafite icyo kibazo, ubutumwa mwumva mwabagenera muri uyu mwanya bushingiye kuri insanganyamatsiko n'ubuhe?
Nabwira abatwumva nuko babonye ibimenyetso bakwihutira cyane kugana kuri ari abaganga kugira ngo babasobanurire, babanababwira aho bashobora kujya kugira ngo umwana yitabweho. Kuko kenshi hari igihe duhura n'abantu bakabura ati twari tuzi ko atubara tubwira ati umwana azavuga n'iwanyu bavuze batinze n'akanaka bavuze batinze, ugasanga umwana aje afite nk'imyaka n'itanu kandi bameze na mbere hari ibyo ari gukorwa vuba akiri muto, aho kugira ngo ibyo yatinze ahubwo yakwirukira kujya ku baganga. Ikindi navuga ni kuri sosiyete yacu, sosiyete yacu duhohotera cyangwa kubwira nabi umubyeyi kubera abonye umwana yitwara nabi, iyo umwana akubaganye, iyo umuntu atazi ikibazo uwo mwana afite ntabwo ari byiza kwihutira kumubwira amagambo akomeretsa. Hari benshi bavuga ati uwo mwana wanyu ntabwo mwamureze neza, umwana wanyu kucika gukubita, umwana wanyu bakavugira ibintu nk'ibyo bakazi ikibazo umwana afite cyangwa ko ari ikizima. ugarangira ba societe yakwiye kuba kuba hana wabye kuko byaborohewe kububaha kuko ngo wizitire kuvuga ibintu bitari byiza utazi ikibazo utazi gutuma umwana aba akora icyo ababyeyi bo nicyo nababwira kuko baba abana isomwa na sekizi ndazi ukuntu bibagora ndazi ukuntu birushya ndazi ibyo babanamo ijoro n'amanywa nayo icyo nababwira nti ndabona ko turi kumwe tubakunda kandi twifuza ko ibisubizo bizaboneka kandi twifuza ko bizaba byiza kurusha nk'uko tugenda tubikora nk'uyu mwaka twagize abantu bagiye graduation bagize graduation abenshi na babiri twizera ko hazabana benshi noneho ababyeyi bakishima n'abandi bataragera iwacu turabifuriza kubona serivisi nziza.
Murakoze. Mukanya nari mvuze nti icyo wabwira abanyarwanda mu by'ukuri ntabwo ndobanuye kuko nzi ko ijwi rya Amerika ikurikiranwa n'abantu benshi aba mu Burundi, mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi hirya hose ku isi aho badukurikira kuri Y3 akadomo radio yacu voa.com. Ariko icyo nari mbivugiye nuko icyo kigo kiri mu Rwanda hari ubwo mujya mwakira n'abana bavuye mu bindi bihugu cyangwa hari mikoranire mufitanye n'ibindi bigo byo muri ibyo bihugu twaba tuvuze byakira izo ndwara nk'aba twumva bari mu Burundi naho handi nari mvuze muri abagirihe nama
twakira hano dufite abana bavuye Canada, bavuye Amerika, abavuye muri Chade, abavuye Congo, abavuye Burundi, dufite uvuye Angola. Donc dufite abana bava hirya no hino, ariko dufite n'ahandi dukorana nko muri Cote d'Ivoire, tukaba dukorana nabo mu Bufaransa n'ahandi. Umubyeyi wose mu mwaka uje tugana turamwakira, abavuye kure tujye tubasubiza inyuma naho umwenda nta mwanya uhari, turabafasha cyane. Icyo nabwira ababyeyi ni ukwegera ni kudacika imbizi imbibe ni ukwegera ababishinzwe aho bari hose azabafasha kuko beza mu bihugu byinshi nibwo bya Afurika nibwo hariho serivisi mbi ariko ahenshi baratangiye hari na serivisi za autisme zatangiye muri Afurika henshi ni ukuri ndabyifuza ndabifurije bose kubona serivisi nziza zose.
Madame Rosine Diken Kamagaju yobora ikigo Autisme Rwanda, reka tugushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika n'ibisobanuro utanze ku kibazo cya autisme. Mugire umunsi mwiza. Nshimire kandi inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.